k'a fɔ ko Sud-Afrique jamana sɛgɛnnen tɛ sɔrɔ datuguli koɲɛw la o ye dalamaga gansan de ye. Jamana marabagaw bɛ couvre-feu kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ jamanadenw ka dayirimɛ minan o sɔrɔli cogoyaw kan nka u b'u kantigɛda de yira ka kɛɲɛ ni nin bana nin jaralibu taabolow ye sabula a yirala k'a fɔ k'a barika bonyanen don farafinna jamana minnu n'olu ye diɲɛ keleya tɔnba ka kɛnɛyaso tɔndenw ye. OMS k'a fɔ la farafinna gun kan n'i ye kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya ta coronavirus banakisɛ ye mɔgɔ wolonfila ɲɔgɔnna faga ka ban. An ka Sen Isen fanga garadabaga politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka
We are no longer dealing with a COVID-19 crisis. We are dealing with a lockdown crisis.
Anti COVID-19 kelebulu kan tuguni. Ambe soro nasraw datuguli wo kelew de kan. Kerengrenia la ANC ka jalatigeli ka kinyani soro nasraw bu datuguli. Aywa foi te wo kibise ka sisi atan. Ta ira ka fokus soro sraw bu datuguli mise ka tu. Hali gouvernement ali se ka sisi bregira aw na si. Wira dalin tala.
And went to tighten restrictions. They cannot do this because they don't seem to know for sure themselves.
Dokunduru soro datuguli barauka ne anoro blala ni tabulu kraw ye unu be fiye bodadi olu blala singa ya saka labenke ka coronavirus bana o charli kumbe konana wati ye ajira kafo jate munu mutun fora bana jugali kunyaka olu mase ka tsara so ko sebe aiwa kirengani ala ni wati na jamana famba bela jelim blala bana ni kumbe li u barau tabulu jate un sigiro matro moya nani rola konana ne fiye boda kuraye olu tabulu ka ani et souffert couvre-feu au blali singani hataja soro nasra o bulo chama ndaire la jamana din chama di datulendo ukasu kono kakeni balani tranyai sabi maji ale bulo chi di lana kalamfaye sans fait kalansu bilibili dola ye fene nani sekeseke li tabulo kura o nu la jem o chama ka katase hi mita o lu stani ali konyangi ale aira ka foko ni nimbara ni ndoro ka dogo kosebe bana umen nuna ay kumaka munundi.
And if we can't do that, unfortunately, what we're setting up ourselves for, irrespective of what policy government has,
na maseka jo abara koro na ni takulo verta anyere ye mini gouvernement ta tita strakilefe yala amena na se ni banani kumbe di koro lalawa okmana na maseka kumbe don bana charli tabulu kulubna na tuya pa mena na teme anyere sigilinte ni mini uka
probably will be much greater than we expect if those non-pharmaceutical interventions don't work.
Angwane be wati mina gouvernement jolendo adjorola do okuna kenya ministry ya ajira kafoko do farala barabato ujati ka kap occidental udugu kononana ako natura buluma amena na siri jamana nyongiliko datuguni sarau bulubulu datuguni eskeni isen kukale mason uma aya asementi ya
the real tragedy playing
ko uluka bonete coronavirus yetuguni koi koga ujoro nenido esoro ere na sarau ulu datuguni ume koka daka aywa okololo ulikabu jamana diungu uluka balulu fengu anuka kenea una sarau kakusebe
then it can possibly save.
Siri la Ramaphosa makuma tasiri tabulo onyongiliko ukanforo nga tenendo bara usefe aywa prezanye welikambla kafo uka dofra khalisa banani sekeseli tabulo ana afrakeluka coronavirus kumbeli tabulo bena gelea ateme awati folofoloka.